Russia.
Mabuye lotion and it just by what is nine. Mina ngiyacava ukuthi ifele mina ngilayini.
Yebo.
Ichansana ngiyacima njengespine. Abazokhala inhliziyo endleleni enkani. Angithengi buso nena ngiba ngespine. Unemana, unedlala. Ngifuna izinto ezishaspe yayifile. Awanda abanye benu ufele nemuzweni.
Took my kindness for weeks. Took my kindness for weeks. Kumela ngaphandle. Angifuni imfanelo zami. Took my kindness for weeks. My kindness for weeks. Kumela ngaphandle. Angifuni imfanelo zami. Zishayani kanti kamba. Into yakho izowenza sicaba. Ungazi isoze sihlangane. Kumela ngaphandle clever sicaba. Ungazi isoze sihlangane. Kumela ngaphandle clever sicaba. Clever sicaba. Kumela ngaphandle clever sicaba. Zishayani kanti kamba. Into yakho izowenza sicaba. Ungazi isoze sihlangane. Kumela ngaphandle clever sicaba. Ungazi isoze sihlangane. Kumela ngaphandle clever sicaba. Clever sicaba. Kumela ngaphandle clever sicaba.
Yabona lento yami yokuthambisa isandla yenza abantu bangijwayele kabi. Yenza sibadalele iplan. Yenza sibadalele kabi kacha. Kacha. Same tip kacha. Nacho kacha. How sticks kacha. How easy does it kacha. Show. Best great show.
Emapantuleni,
emapantuleni.